Polisi ye Kiboga ekoze kikwekweto mu muluka gwe Kyomya mu district ye Kiboga mweyoledde abantu 8 ababadde bagezaako okufumbiza omuwala ow'emyaka 16 atanneetuuka ng'ono muyizi ku bukomero senior secondary school mu senior eyokusatu. Okusinziira ku muntu eyatemeza ku poliisi, omuwala ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'12 omwaka 2010 nga mu kiseera kino alina emyaka 16. Poliisi yasobodde okuzuula ebizibiti okwabadde sukaali, sabbuuni, omuceere, ennyama, gomesi 3, kanzu 2 n'ebirala. Abakwate kuliko bazadde b'omuwala Kiyingi Yunus ne maama we Luwedde Robina, abalala senga omuwala ng'ono ye Namubiru Allen, omugole yennyini omuwala Nakibuuka Viola, ssaako omusajja Kawasa ng'ono ye Kawuuki Matias. Abalala kuliko taata w'omugole Kawasa Sande Walulya David ssaako maama we Tusibira Esther ne Kafero Jacob eyabadde abawerekeddeko. Bano bonna mu kiseera kino bakuumibwa ku poliisi ye Kiboga era bagenda kuggulako omusango ogw'okwenyigira mu kujjula ebitanajja. Lamek Kigozi, omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'Ewamala, akakasizza bino byonna.
Poliisi mu kufuna amawulire gano yazambalidde ku mugongo era n'etuuka mu kitundu kino. Ddala kituufu baasanze omukolo ogugenda mu maaso ng'abako batuuse era nga bali mu kutikkula bintu kugenda kusasula muwala w'emyaka 16. Banono babadde baleese n'ebintu ebisasula omuwala: sukaali, muceere, sabbuuni, ngoye, omwabadde gomesi 3, ekanzu 2 n'ebirabo ebirala. Naye poliisi teyaganyiza mukolo guno gwabadde gumenya amateeka okugenda mu maaso. 8 bano bakuumirwa ku police station yaffe ey'e Kiboga era nga tumaze okubaggulako omusango ogw'okwekobaana okugezaako okufumbiriza omwana tannaba kwetuuka, awamu n'omusango ogwo kukabaasanya omwana tannaba kwetuuka. Bino nno byonna omuwabi wa gavumenti yagenda okutuyamba obikakasa ku fayiro yaffe.
Ono era alabudde n'abazadde ku muze guno ogw'okufumbiza abaana baabwe abatannaba kwetuuka.
Twagala okulabula abazadde naddala abo abalina ekigendererwa ky'okufumbiza abaana baabwe oba abalina enteekateeka efaananyiriza ku eyo, okusooka okukakasa nti abaana baabwe emyaka gituuse gikkirizibwa mu mateeka okuba nga bafumbizibwa. Mu Uganda amateeka gagamba emyaka 18. Omwana yenna yenna ali wansi w'emyaka 18 oyo aba akyali mwana muto era amateeka gamukuuma era tugakwasisa nga bwe gali